Unataka, minataka.
You're listening to the hottest DJ in the game.
Mr. Tijo, window band. Mr. Tijo, Mr. Tijo. Window body band.
You got us finest.
Daini kudigi ni kuseti kwa kiti na daini kudigi.
This is the custom DJ drops of Mr. Vice. No side effects, just pure vocal graffiti for all your projects.
This is the custom DJ drops of Mr. Vice. No side effects, just pure vocal graffiti for all your projects.
You got us finest.
This is not a time. It's time to say goodbye. Until we meet again. Cause this is not the end. There will come a day when we will find out.
Listening to the hottest DJ in the game.
Yes, I'm Tabani. Imagine where the Munji Matofu, yes, I go, you know. Mazaka Banga, the Pinum Yang, go, you know, Kunimiso, my baby, baby, Rumi, baby, but they won't. If Wakuzika Twanga Kaba, Banji Bawera, Banji Yamutuyamba, Banji Banyurua. Watu sulizo tuyamba, banji babula, na yate noba sasira, maze kule nsinenda ba. Ukunja kama mwaba tono, bambi batoba. Mzei chove na balola, bambi bayola. Sukuru fizi na kanyama, naba weleza. Mkanga nenzo mambita bone mfuno kubangulwa na yenga mama wafoyo. Mbuna mbuna ye, hiro, habana watano nga batu, nata tusula u. Tedi tedi dinaso mama zene degree. Tudio mulungi ye ajifunye na government. Javija chaso momoto. Mami wachikola hawe watali kalimo. Mzei toto wa yaluwali na asawo mamu kemena antikuwali mti wangu. Sifu ndeweza kupana shuti na yate shwanyi
Oh. Gezo gumo kubera kwekura wanze gurira echo webare na funa lesoni buwango waganya na igo kwetegereza we wanse ndikiriza na igo kwegendereza mishoni je waliko yampa lesoni eno gula diweshoni okwanda chirio ke na ye wasuka baba tosobola kugateka mukene nenyama na 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 wasuka baba tosobola kugateka mukene nenyama
Nita tuvira kubo ukana uhoria ocha nyamba kokwe Teresa
Nita tuvira kubo ukana cha nyamba kokwe
Teresa Nita tuvira kubo ukana uhoria ocha nyamba kokwe Teresa
Nita tuvira kubo ukana cha nyamba kokwe Teresa
Nasanyuka bwe wazanyisangwe kankukwe kulenga simanyi ntyogula budde noyo mukyekole Nze yaluwana maziga gonga sangule Wafula mulabe ya toba baboba wangule
Yaliweta ye yantumeza ye yantufula Kuchifesi wechibuka Nze ya kwesi zomu nyago wangu wambadi ya Na fauna majimafu
Rai na umbeta Na unebio kulumo sula kumachupa Walikula ya kuma Wamali ya sente ngevi uumba wabitumi
Sky DJ's Mix
Wali wansi waka tambala Kumaso ngasiraba ah, Sikuwe kaza sikolima ah. I'm glad inakuona ah. Eja tuvira kubo ukana Ohoria ocha nyamba kwa kwe Teresa
Eja tuvira kubo ukana
Chupane distress raga Injini yo chida beringa ya mastanga
Jori nye menya nechitanda Nefulu kusesira bawe wachama Koze kakule na honga na matala kaka
Oh ramba damba dam bam bam bam
Evi tama tama nebya kipam bako
Oh ramba bam 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 bam
Urawa
Jioni baby Ulivyo umbika na unavyo hita Jioni baby Yani hata bila filter unavyo mulika Jioni baby Aundo upeni sifa za kujivimbisha Ujioni baby Vile umekamilika Mama umeiba sukari Imekubali Mama umeniba sukari
You give me crazy energy, jealousy. You make him jealousy.
Oh my love, can you settle for me? You overwhelmed. Can you settle for me? Let's go away.
Kibaridi cha subuhi, kijua faniso kikali saa tano Nairobi, 2015 Nikamchagua yeye, katikati ya wenzake watano Nikamuomba kanio, namba, moyo ni Mungu nikampa moja She's my number, number moja Nikamuomba kaniomba namba Mwani wangu nikampa moja Now she's my number, number moja
Kanya, yani namba nisha kumba Niwewe na rime, keje utale Without you, I'm happy I'm meant to be together Now and forever Anywhere, and then this love is on fire
DJ's Mix. America. Nego nunchi poli Africa. Mwani fuze na America, ila Singapore pia linawe. Gagwe papi, gane kati lida. Okidizi wano kweko za kwengo linange wama. Mlokole aleluya osana. Kubaye kwe kama nyiwe ndi kunda. Sumuluza vyo mutime kwange kwewe twa somanga. Mlokole aleluya osana. Ilaye kwe kama nyiwe sudadali.
Tu cuyo zapate. sema sito penda. Nime penda. Penda tena. Sasa nimesha tekwa. Nime tekwa. Otekwa tena. Yani kama njiwa tuna pepea wawili. Mina yeye hatuna kitenda wili. Na nene pa jamani sikuwa penzi hili. Sipo mwona ninavurugwa akili.
Ninawaza kinyata.
Santa kwa je. Santa kwa je.
Kumenyo mutima, tetugenda kwechawa. Kefunye chansi numa
batiza tutugenda kwechawa kosho baby so good in my wasana mutisi in my you're looking so good in my never bush and I know when I
keep fighting, amigo. Hold tight and don't let go. We canula amaso. Gateke kuchidoto. Que hueva kakumuto. Bakona nyo, 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 bakule mese. Wasiga no lumba. Olumbo, lumbo, lumbo. Wafuba nyo, 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 bikunyumire. Wasiga lo lumba, o lumbo lumbo lumba. Ibanja galabatia kuchingamba, bagala nkone bwenge nanga. Yakalizofune wakatonda, mumbikisa mojo kwesuba. Jangu nkugamba kama, ayevye nkugamba nimba. Na ulido mugaga ngagamba, mukuwala na mwazimbie kalina. Ayeze ya kipocha.
Anaponishika na paga na burudika ambo sawa na mwisho nafika bila dawa ni uwakika ambo sawa alo nimeambiwa napendwa kila kitu uwakika basi naringa. Nikideka na nyonyesha kila kitu uwakika na nenepa napena sina mwingine anajua aminiko na yetu napena sina mwingine anajua aminiko na yetu nimekubali kuwana tufike mbali mimi na yeye
ya gala mfune firingi boniza vitu vya bettingi osoka na kola shoppingi okunyu mbozi za datingi wepilenga tena kera munomu viga tabulia vichera olimaribu kumapera kwele kakatipati la visera nakuleka mumigu wanja kuwabia nja kuwabia rumba mutima kuku wanja kuwabia nja kuwabia nakuleka mumigu wanja kuwabia nja kuwabia rumba mutima kuku wanja kuwabia nja kuwabia. Let me go, let me go. Please let me go. Let me go. Take a look at the Muskangi, the Kanene, call it over the Wangi. Neku will look at the Masaskangi, Salah will let you know she is the chum. I
don't think she is the chum. All the time I was a Kabadia, the Kanaku, you said to me, only the Malago Bulusania, who all is so to a little bullia. I don't think she is the chum.
See, I'll be at my door waiting for my baby.
Zekwa kumanyi Joma lay down to See I'll be at my door Waiting for my baby Zekwa kumanyi Joma lay down
What a good thing that you run my baby Now I come on your baby come party
Finky, Finky,
Finky I'm gonna love you but we don't want it So mama young Savila Young Savila say you kukuna Love a man of a nidira Simu dobu luji we wapula
Kumanya ni lepuba Toku bore tuepuna Kumanya ni lepuba Mena fuba Mena fuba
Ai, okolanga che yagala bebe Budu zifanga tulibulunji Oino mubile kumenye konda Kabachira venti na fune chana Ah, sizivala baby Wembantu soko samu Ah, wembanga susembelamu Kakutekemu Baby tojali, tojali, totia tuakola sente Kakutekemu Baby tojali, tojali, bulichoyo yandese Kakutekemu Baby tojali, tojali, totia tuakola sente Kakutekemu Baby tojali, tojali, bulai Mkusaba tofanga, yo my party baby Anseliva, yes, ili gamba maybe Zema nyibwe mpaka ngondi beside it Omtima kwange kungamba, we made it Hey, we wankwa sangule ya katiko Unsingila dola salary Yeah, bino bien kufa kwe sivi ya mabugo Pisa susisa dawari Lord, kankutekemu Baby tojali, tojali, totia tuakola sente Kankutekemu Baby tojali, tojali, bulichoyo yandese Kankutekemu Baby tojali, tojali, totia tuakola sente Kankutekemu Baby tojali, tojali, bulichoyo yandese
Spring when you are
Unataka, minataka Niko madi design ya manyata Love, love form konyaki cake na kataska Usiluze nini, mindo master Meka 12 tunachanganisha madawa Mafala na rizarada na wagawa Niko maje kuliko magician Chiki mresha malalisha Na kini text, lazima tanitisha Na kitisha, lazima
Ni kudigi ni kuseti kwa kiti na daini kudigi usikie fiti na takatuba zangu jizoze ka injili nizoze mara moja nizoze mara mbili ai na wapua ni wavue kanchiri wapua kujeform kwa medungia mamini mpua kona tatu mpua na mpini mpua na manati mpua wa mjini chuchu wengine wanasema mini sosa wengine washacheza doba zangu ya kutosha wengine wanasema nikidigida kolabo anisa wakukami na baki na waosha wengine doba zao ziko chini kama kabe wengine na napeleka na rada mapuppet luku diriba ilikuja na jacket juu ya maduya ni shama da sachet nadai ni kudigi usikie viki nadai kukupin madhe usikie vivi nadai ni kuchiu ni kubloka big jina dai tu relax tukidishi minji nadai ni kudigi usikie viki nadai kukupin madhe usikie vivi nadai ni kuchiu ni kubloka big jina dai tu relax tukidishi minji Tukudigitu viviti kwa kiti Tukudigitu viviti kwa kiti Tukudigitu viviti kwa kiti Tukudigitu viviti kwa kiti
Girl, me love the way your body call me so nice Girl, you make a bad man feel alright That is why me wanna give you all my life In the morning Girl, me a love you in the morning Same time giving me a morning Call me anytime that you want me Now you want me, now you want me
Pum pum pum, mine pika mije lady Ni kudiki fiti, ni cheze nezo jeki Uneza kucha 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 home my lady For you, ni shadaya, ni sosa na kuketi I'm poor, mechibeba, ila kama candy Mpoa, neza pikisha malap ma weekend Ali niko niko on, izi nkwa ina kuseti Venye niko ganju, na shiki wa fiketi Ban, ban, super aliban Super aki kupa basi cheza na giza Mimi siko sawa, nimejawa na kicha Nimekuja kama nyo Ta sasa ni menga Shikisha Mureo akikupa basi buda pitisha Mishandle Dismantle Lights, camera, action Takudigitu viviti kwa kiti Takudigitu viviti kwa kiti Takudigitu viviti Takudigitu viviti Takudigitu viviti kwa kiti Takudigitu viviti kwa kiti Takudigitu viviti kwa kiti Takudigitu viviti kwa kiti
Pologoma, Olunda Bane Uluguma Zemine Pologoma, Olunda Bane Sanuka Tene Pologoma, Tere Muto Ete Kalafu Kupilo Wenda Bane Kule Fujo Emanyo Kufono Buto Cheyo Ya Chenji Wa Mama Ewange Ya Fuka Mwana Sika Mwana Kwa Mwana
Chonchi mani Ba, ba, bale kabo mami Kampara waga na tutechi gali Kutimbe, kundimbe Basajia kakurabe kubitimbe Kuwane, baruane Bawara bakuwala ni kudeye Koba ufa, ufa Baliwana, teba kwenga Nori na mpanga Uliwani na nanze no mpanga Wazi nilote mula wangana
Zahara tutaku singa poko Tuto ni mdoto Walikora ndari nyumi semelina poko Situranga musito Kazisa mopeto
Waina mboko Yashu mato Wine up your ways Na kwa yuwa mchiboto Sikuku wa chikopo Kanko chakubi sawo Baby rock off it means And kukwata kukinako
It's your race for good double BTNS
Jema
The black girl fly. You girls finest.
Why not boko? Nyashu mato. Why not your waist? Now for you I'm with you boto. Siku kuba chikopo kanko chakubi sawo. Baby rock off it means and kukwate kuchinago. Yeah. Bode figo mwana ya ba Jamaica. Fashionista nyambala ya Chimerica. Bode du bode benovo baby katika. Nyongo, nyongo kudele kajika.
Tell me mboze mboze. Mboko ka mboze. Mboze mboze. Baby grab ringa ka mboze. Hit him at middle, middle. Chitla nido.
No dirudo, no dirudo. Kofonyeze baby te wataka dirudo, no dirudo, no dirudo. Kutade katika bendo pa dirudo,
no dirudo, no dirudo. Kofonyeze baby te wataka dirudo, no dirudo, no dirudo. Katika bendo pa baby no dirudo. Five was a fatte, wapa mwere go fatte. Sawa ya fatte, wapa te collect date. Watako walo katika tako wazati. Sweet katika kukole damo nobody.
Yeah.
ambadi ambadi. Umu yeruba yeruba ambadi. Ambadi ambadi. Tija umu ambadi. Unanda gamu tuobere maki maki. Biri abiri mumu kaga mau mau. Dine kwanga bobera siriasi. Oriri muweka feo ya sorry. Ambadi ambadi. Bine vyana vya somera kuabadi. Ambadi ambadi. Mine vyana vinyenya mshe kubadi. Eno yugande nyuma. Na ye wakati mukunyuma yugando remwa. Eno yugane nyuma. Na ye wakati mukunyuma yugando remwa. Ya kendo tunde kwanga rino. Arimu katare chengi ya chabuze. Some namba za mweza mobermane. Napanga wa perre kechizike. Kwasemba yo kufuruma Uganda. Tewe na vido kuteka kechinyoro. Akasumuruzo wa guru wedinisa. Sina chindi wasi wechinja. Ambadi ambadi. Bine vyana vya somera kuavadi. Ambadi ambadi. Bine vyana vinyenya mshepadi. Bantu migration in wanna to look there when I get to vow what it is.
Ooh, you gonna get a rugged.
Check up a
rook of a good in the passage.
Check up a
ooh, you gonna get a rugged.
Check up a
rook of a good in the passage.
Rip up a to send you get to gain them one go round. Capital city by Zemarua. Eat a tango that ya gurechi bugam. Musica differ to them with Nantiba.
Ooh, you gonna get a rugged.
Check up a
rook of a good in the passage.
Check up a
ooh, you gonna get a rugged. Rupa faburi ni pasicha.
Pasicha, si pasika. Bano bapeta kabaringa bebasika. Eno yugane nyuma. Na ye wakati mukunyuma yugando remwa. Eno yugane nyuma. Na ye wakati mukunyuma yugando remwa. Puri siri ya semwa nyiterimba chokaba. Mairungi basabando. Dine kwanga bobera siri ya si. Oriri muweka. Febu ya sorry. Kisawe cha amu tota divam. Koro dime ya mbaka sawe katena. Enongo ya wano yugande nyuma. Tudubade twaka yigo zine nkuding. Ateshi furana tukube ndoti. Wano turude wanyo. Migration ngerude wanyo. Wano turude wanyo. Tugende ke warara. Wano turude wanyo. Batuwe mwe warara. Wano turude wanyo. Omsana we kwayaka. La mensa was ezakara. Yar kumpa.
You got us finest.